Yazi intwana yami ne yabona izolo ngisuke emashesha ngayikhomba ecubana ngiphethe udipseni ngiphethe ubrayidi angisho guys
feeling that indoda ngekhathi noma ngangiphethe nzokunika on top